ɗo e garkon ɗon kettino habaru sukaɓe ma torɗe studio kala goddanta on gueccire mumuna ko on habaru o Aissa madda demmunde Abdoul mumuni foof mo Abdoul
jamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddante sukaɓe ummatore alal o
nder habaruji ɗi anani en puɗɗira nder gallure gayatto sukaɓe ummatore gallure nde en dan hawtidade e hooreɓe ɓe ɗon durwa gam joƴƴinde denako nder gallure nde en dan nder yewtere pindirol meɗen min gaddanai on tariki Fatuma Hamma suka ummatore gaɗo mergi hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw to en geni sukaɓe ummatore no ɗon gaɗa durwo gam joƴƴinde denaku nder gallure mabɓe hawtidade imma hooreɓe département on enden e région hawrino deni ɓe gaɗine gueƴƴire wittine
noon jaati waɗi Aissa hawrino de enden ni no lawol noon wattude dade yaade sukaɓe ummatore cettino ko fadel alu wadde firta ɗengal fulfulde
battu jooɗa kaale noon ko ƴeewata sukaɓe ummatore kañum e hooreɓe gam durduggol e rafi ndena ko tawte le département mo gaya o fou assoumana amadou secrétaire général mo gouvernorat dosso
vous avez la chance
on gaƴƴi sa'a komin gala pelle murtuɓe ɗo nder gaya saɗorma momin tawda ɗo gaya fasotoɓe dow laabi ndenne onon sukaɓe ummatore kani la sibade ko faddoto ɗum
pour arrêter tout cela
soni oɗo battu tilake sukaɓe ummatore jaaɓe fotto e muɗum ɓe endan keɓan fama sanne woɗi du kondan ɓe gollida e hooreɓe gallure nde
endanmis
aɗa hani haalande ardiɓe hawjuɓe fanaɓe paamu an hokkiɓe habaru on noon fotta tawe jungo de kama dow ɓiɓɓe bomɓe ɓe heɓa hakkillo fokkingo warta nder leydi
e dow lawol gotol ngol maire commune urbaine mo gaya mum kayla bouraima wi ɗum yaran yeeso jiid hakkunde mabɓe sukaɓe ummatore ɓen enda
ina sanka sambo
laaɓi koƴama soni mairu ɓen e ummatore nde no cawodira to funde allah jaaɓi ko heddi ɗum no haya
nde irkoyba inchallah
eley jiiɗal galgal ngal pirtol koye himɓe waɗama sanne e dow fi sukaɓe ummatore gaɗa kayen du golleji ɗi koye muɗum en
banniraw gueƴƴire wittine de en ni suka ummatore gaɗo silmaji ɓiɗɗo leydi Niger Serge Clément o waɗi silmaji makko tati goo enda a yeehi ƴeewoyde ɗina
ati waɗi Aissa jamaare du yeehi toon enden sanne en kettino ko wadda firta e ɗengal fulfulde
ase tati lewru jiyendu endan Serge Clément andefirteɗo thatco mo leydi Niger o waɗi kollol sirma makko goɗon palde congrés suudu ndu heewi dak o holli ɓiɓɓe leydi Niger warɓe batu on endan oɗo sirman ɓe belteke koɓe jii ɗum enda
je trouve que si
mi tawi hunde noon ko hani manede gam hunde noon ko tiiɗi ɗo nder Niger fayi wadde silma goto du sako tati fuu tawi hunde noon ko hani yettede sanne
caggal weltare nde himɓe warɓe ƴeewi sirman o hewɓe mabɓe fuu mbi noddogal o won ko waɗa gam batte himɓe garta e hakkilloji mumen fa woɗa yerno suka debbo goto momin potti ƴewɗo silman o ko wurti ko haalanimi
arandere anni komi wari ƴewde silma goonga ɗum wooɗi kan sanne hakkudu silmaji ɗiɗi gaɗaɗi no waɗo rewɓe garɓe ɗo gaɗoɓe iri golle ɗe ko ɗum waɗi nder silma no waɗo ɓe acci
gam batte yarude fi silma o yeeso e leydi Niger o enda ɗum waddi ko kamɓe waɗaɓe silma ɓe jamana hande ɓe enda ɓe mbi eɓe gaɗa noddagal yaade e himɓe gam neɗɗo fuu waddanoɓe ballaga ɗum heɓa ɗum yaha yeeso
Aissa to enden ni nder huɓere arlitude enden ni sukaɓe ummatore ni awƴoɓe kawu kawu to enden ni no tawda saɗornan caka mumen e werɓe ƴuwanɓe leydi Nigeria Sudan e leydi Tchad
nonnon bannira ɓurɓe hewde mabɓe fuu ciyo wana basol kanña imma boƴƴinol muɗum min kettino ko bannimen lildomi Moussa Mamma ko ɗum firti ɗengal fulfulde
nokkurde wonanani kiloji sappo e ɗiɗi hakkude muɗum arlit no entira jidan daka werɓe tawaɓe ton endan ɓeydu konnano golla fuu hoƴatanani kabu kabuji gam batte warde le gallude arlit e endan hakkude mabɓe e awƴoɓe kabu kabuji ɗi endan ɓe galaɓe narra fey seeɗa kala yerno goto e awƴoɓe kabu kabuji ɗi endan mbiyete Ousmane Abdallah haaliri
ina sammoɗlat
miɗo heɓa saɗorma mi wowi hojide ko wattanimɓe jeɗɗo e adeyde ita yaarudeɓe to kaƴa kange uneteɗo koɓe jippi mowonno mabɓe fuu nangui lawol mum ni nangumi goto mabɓe wi kan yoɓata mi yara ɗum to jaran miɗum fuu miɗen ɗon keɓde caɗale e hoɓɓe ɗo nder arlit sanne
to seeda suu wallahi
horebe syndicat awjobe kabu kabuji be endani kayndu kona hunde endan no latni ne sakula sane Salifu Abubakar kaw secrétaire général syndicat mo awjobe kabu kabuji mo arlit
munga gade wonde yayi
soni min kabi burdo min sembe min gadi fa heppori min fu min jarta na dun to lamu gan e hawrinde amin de min gaddi ardibe amin be bi min acca pide mabbe seni ya kyalake min kabato min deside yade halo na lamu
min pileke min kalde hobbe wombe to enna bedu gam batte be kolla min noy dum wadun yara kanon woni be muye halde edo fi halaka enda
bannirawo joni kuma wakkati yewtere pindinol no en tome pay waddude tariki Fatuma Hamma suka ummatore gado mergi do der gallure nyamay kase e modon durwa gan o anne der mergi di enda
non jati wadi Aisha o mo wodi anne du fa handen yehude do teful coup ko lede Afrique do andan do mergi di enda en kettino ko hawa mamam waddi firta dengal fulfulde
Fatuma ta Hamma o watana mergi o wodna dubi noga e jegon chadal fu ko tawan der mudum hada e mo yaade yeso o wadi du ko na golle e do fi torraji ko watte yaade e rewbe kanko Fatuma to on endang o nati do inde leydi Niger tewtol coupe mo Afrique do fi wadobe mergi ko dubinaade noga e go'o
nandude do leydi Niger kono wodi fedde sukaabe ummatore wonne no ekkintina bannira e mubbe faano wada tewteru burdo nyenyal der sukaabe ummatore be dundu no hokka neddo tammude wara siade sa'a mudun dara bani neddo wala annal do kona no wade debbo wada iri dum e bannu hana ko haydinino ga hanne der jamanu mede no hani e rewbe kebbi yaadu yesu sanne burdeni
honani no malika ngado mergi mo Burkina Faso kanye mo Cameroon bitedo lidol Fatimata mo leydi Niger odu kondan o nati silman do fi mergi di endan ko ndarto dewlinde sukabe yonay dum endam o mo holi hore makko do majjum
gande gonga imi hula gite himbe dundu woni sadorna mawdan dammi hani durwa e mudum mi hebana dum musola de en dari ko noda der chakan tarare mede debbona surbajo dum tidani be natude golle de iri henno
kanko Fatumata ngado mergi o endan mawdo makko mbiter Issa Umar o Fatumata o no waawi wadde golle e do fi o endan
faire de l'art oratoire
wawde hala saytawe neddo no koli do hore mu wodi o waddi golle faabeto du keba beedoro yeso em
puis avancer
ko fuddi gollangal kanko Fatumata o koreji makko e saaro makko e battibe mo welali dum en arande de na ko no tukki ni fa o haybe be jabi
bandiraaw jon kuma seme nata der fijo cionnol balli
Aissar ko darti fijoji cioñinol balli di andan ni sabi en ko latande saki tande teful coupe Europe 2021 dan ni wadi asawe o andan ni chaka leydi Ingila e leydi Italy ton der stade Wembley der hubere Londres amma seni bi en ko en kebay andude mo hebi coupe on ande
mi mila kina leydi Ingila kan fay hebude coupe o enda kan der hubere leydi mudum coupe o enda wona no tefe o men kan tane o habaruji amen ko suka ummator meti kettinaki on kettini min doji de tinago habaruji onyo on dola RTL 3 majjo on jobata budi bago segge tire budi on kiyari